the snare na treble na bass. Leo steams inashika ka vebe ya bass. Been lit kama mix ya vela na gate. Nilisha panda ile nganya wanangoja kwa stage. Imetoka mwiki imeenda very far. Na mali imefike na chuna vile na far. Kaende kaende gear 5 very fast. Hakuna kitu inaweza fanya shiko wa reverse. Meka saba si mob so misi wezi kustop. Since day one vichwa kazi kupop. Bado na punch bado kujozi na drop. BD yangu inafa kupewa round of applause. Ama page kwa Forbes top 30 under 30. Nikona sit kwa table so stack izo mabakshish. Bad bitch nime kam jana nyima pap. So si fight to am shipi mtachapona party party kawa toto. It was all a dream I remember. Flow HBR mistari zingine mwenda. Saini ko zoom na bonga na mabazenga na malikas. Ndiyo wale wale walinilenga. So kicheki na ringa sa zingine inabidi. If you saw where I came from swear you won't believe it. They wanna rabbit, they wanna deno. On the road to riches na tumechatisha freno. So if you think I'm done uko wrong mini femi. So sick stay far don't come near me. Monster mini kishika na chinja uwa. Na nimejipinu kileta zogo na kufyatua. Niko grateful for greatness. Thick skin na chunde bado ni stainless. Yeah. Salamu tu za rap so misi tasema mengi. Na kwa hayo machache si the album is ready.